Westside Music Block.
Jabba on the beat.
Aluba Cheze. Bra Flava in the building. Fona Fofo Swele. Jaboy Crucify. Aluba Cheze. Aluba Cheze. Aluba Cheze.
Hey,
ja ulikona bakala, bakali lekale ba ubuzeni li wakala. Hey, fubakale zikulu chonga chonga bakono. Kimobo shwela kulu bona ni mangonde. Baba tafela kulu bona mama wenge. Tapelo fo balu bone mwala senke. Kono kailu ma bless baby boy. Kimomu koyo shwela kulu bona matolongo. Luka na lumi pima inge melu pimela baratsa. Pima inge shaka mana pimela maset. Lwa miziba mulu kali lekale. Akona mulu kala mulu kali lekale. Hey, fumu kale zikunyunga. Sansimbi, kono sansimbi anyunga nyungi witwalo. Femu kalezi mina mukatali king. Guys, amukatali.
Keto ya vanga, na kuka ufela enji kuluna. Babatalu bafoseze, babise kwa toyongo. Nana ya vanga, na kuka ufela enji kuluna. Babatalu bafaulele, babise kwa jiele.
Inako zebalu checking a mama mochari. Wofaza kona zebalu tinisa marozari. Zebalu checka fa posta kwa mavita. Kona nina koru na zelu pangavu piro beta. Zeba shimba mazo ikuwa spatera kuyo lule gula. Runa mahangiri layo nikona ruya fuchu. Last fight, runa kona first fight. Valilu shwile kulu wona quite.
Na koze baba tafaiti Luna lukwa shopulaiti Baluli la metoleti Kanti luna luiche la buleti
Meto ya vanga Na kuka ufela enji kuluna
Baba talu bafoseze Babisa kwa toyongo
Nana ya vanga Na kuka ufela enji kuluna
Baba talu bafaulele Babisa kwa jiele.
Downloaded from westsidemusicblog.net.